하야 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 하야
하야 하야 하야 하야 하야 하야 하야
하야
하야 하야 하야 하야 하야 하야 하야 하야 É passou,
não vou na balequina si.
É foda, faz
break. Não vou na balequina si.
Seu pai não vou na balequina si.
É mo acha mo show.
Não vou na balequina si.
Não vou na balequina si. Não vou na balequina si.
Isso,
pai não vem lá, vem lá, vem lá,
vem lá, vem
lá,
vem lá, vem lá,
vem lá, vem lá,
vem lá,
vem lá,
vem lá,
vem lá,
vem lá,
vem lá,
vem lá,
vem lá,
wake up, wake up, wake up,
come shut up, wake up.
Haya,
haya, haya, haya,
haya,
haya,
haya, haya,
haya,
haya,
haya,
haya,
haya, haya, haya,
haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, haya, Tai Parkish, tuwe siku fanya kitu kule nkula kukumona Nkula kumonesha nani minafanya nini Uni nikafanya nani una nikasema Una ukasema nani nani, uni nito nini Himkosa mekine badai,
himkosa mekine badai
Himkosa mekine badai,
mekine badai
Himkosa mekine badai,
himkosa mekine badai
Himkosa mekine, mekine badai Nafalasima masumu naweza suma chafani Meshagani sina amani, wasume wajulikani Siamini la mazani, ndoto zake zalubani Wankani, ya mekofundisha yani
Ya mekofundisha yani
Shure, soko feri maisha Wana kusoma edune na tisha Wana tuchinja, wana tuzalilisha Na ujinka nto kufuri la maisha
Nto kufuri la maisha
Meri mtofuguo wa maisha Manina nenabisha wankapesha sibitisha Mimonye we matupa ipoifuna wakilisha Kama mbila nko itoi napita kwenye dilisha
Napita kwenye dilisha
Tafuta elimu mpaka china sio vina melekezo Naza kufika mbali sio mchezo Lazima sumi akili na busala na nizamu Kuna loka amerika binadamu
Binadamu
Kama banki zipo tu
Tute
Kama banki zipo tu
Kama
pombe zipo tu Deire toka zama
Zama
Kikuta tu Za bibi si mama juu Chakanya migu Tote da asano Osasi wapena fu
Osasi wapena fu
Osasi wapena fu Echana kama makusi Kumbe kweli na kwampia
Usisikia
Semirusi kama kweli zingatia
Zingatia
Before ujajutia Lazima utapata njia Na minita pata njia Lazima utapata njia Na mungona bali kina sima sila Sio mpaya Na mungona bali kina sima chisi Na mungona bali kina sima chisi Na mungona bali kina siwa bishi Na mungona bali kina sima sila Pushangai Na mungona bali kina sima sila Sio mpaya Na mungona bali kina sima chisi Na mungona bali kina siwa bishi Na mungona bali kina sisi Na mungona bali kina sisi Maisha yetu Magazi juto
Magazi juto
Atampori kijaka maputa maputo Oko katulisha tobo Kando baki na golo katu Vituko
Vituko
Vituko Tutu 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 Napata gazi hap Nikifikiria Taifa la kesho
Taifa la kesho
Nena sikitika Nikiri wazia Taifa la kesho
Taifa la kesho
Napata simans Nikiri ankaria Taifa la kesho
Taifa la kesho
Nina uzunika Nikiri ankaria
Taifa la kesho
Taifa la kesho Himkosa mekine badai
Taifa la kesho
Himkosa mekine badai
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 Tutu Tutu
Zingatia
Tutu Isio
Isio Namu kona baliki na sisi
Tutu
Namu kona baliki na sisi
Tutu
Namu kona baliki na sisi Namu kona baliki na sisi Namu kona baliki na sisi
Kila kisuri ya kikosi kasolo Mwani mwana futa shuka mpiri kasolo Watoto poda lasani kumikasolo
Nisa
toto Tatizo media Kwenye pati zao Machoko kibao Vingasti kibao Manuta kuna Mimi na mdia juma wanamwita maimuna
Maimuna
Ikipikwa njipo na katika
Na katika
Yes to the gun Iso mila gun Tomi chonko gun Ama nto utata wasi
Kula wasi
Kula wasi Kuzala wasas Kukuna kuna nas
Kukuna kuna nas
Tutu Tutu Zingatia Himkosa mekine badai Zingatia Himkosa mekine badai
Himkosa mekine badai
Himkosa mekine badai Zingatia Himkosa mekine badai
Zingatia
Jumatatu Twente kasini Neobesh Jumane Twente kasini
Twente kasini
Jumatano Twente kasini
Twente kasini
Halamesi Twente kasini Hijuma msigiti Tunawaza bili Jumapiri kanisan Tunawaza Skifan Tumeko tumwa shetan
Tumeko tumwa shetan
Tumeko tumwa shetan
Tumeko tumwa shetan
tumekuwa tukifuatilia taifa la kesho, mwashe taifa la kesho, mimi nasikitika nikiliwasia taifa la kesho.
Haya haya haya,
na Mungu anabariki na sema sela sio mbaya, na Mungu anabariki na sema sela ushanga,
na Mungu anabariki na sisi
sio mbaya,
na Mungu anabariki na
sisi ushanga,
na Mungu anabariki na sisi
napagia,
na Mungu anabariki na sisi
galila,
na Mungu anabariki na sisi akiwacha,
na Mungu anabariki na sema sela sio mbaya. Ushangai,
ush, ush, 45 to kick us number chapu.